G-Flip. Yo. Tumeka mtu kuchafua chafua. Tumeka mtu kuchafua chafua. Iyo meza chafua chafua. Shika dem chafua chafua. Kwenye decks chafua chafua. Shuka flore chafua chafua. Kila mtu leo chafua chafua. Tumeka mtu kuchafua chafua. Rapa buo numedunga kisoja. Nikona madoni mesunga kwa toja. Kwenye flow ninafanya vioja. Shika dem, sukua vinoma. Na bado nimesunda mungi na kokona. Anawika, anazua, nikidai kutoka. Playboy, cheza madem, kadhani ni soka. Tumeka mtu kuchafua, chafua. Tumeka mtu kuchafua, chafua. Iyo meza, chafua, chafua. Shika dem, chafua, chafua. Kwenye decks, chafua, chafua. Shuka flow, chafua, chafua. Kila mtu leo, chafua, chafua. Tumeka mtu kuchafua chafua Chief look around, look around. Look, look around, look, look around. When you see gold, I'm in a bikini. Na cocky girl study, money push it in. Girl a pretty girl, not the magazine. Shake, shake your body like a machine. Gala wine, gala wine. Gala wine and balance. Wine and balance. Tumeka mtu kuchafua chafua. Tumeka mtu kuchafua chafua. Iyo meza, chafua chafua. Shika dem, chafua chafua. Kwenye decks, chafua chafua. Shuka flore, chafua chafua. Kila mtu leo, chafua chafua. Tumeka mtu kuchafua chafua, G-Flip. Yo. Tumeka mtu kuchafua chafua. Tumeka mtu kuchafua chafua. Iyo meza, chafua chafua. Shika dem, chafua chafua. Kwenye decks, chafua chafua. Shuka flore, chafua chafua. Kila mtu leo, chafua chafua. Tumeka mtu kuchafua chafua, Rapa buo numedunga kisoja. Nikona madoni mesunda kwa toja. Kwenye flow ninafanya vioja. Shika dem, sukua vinoma. Na bado nimesunda mungi na kokona. Anawika, anazua, nikidai kutoka. Playboy, cheza madem, tadhani ni soka.